Najua mnatutakia mema, mnataka tuishi vizuri, ila hamjui yanayotenda mpaka naonekana kiburi. Najua kaja sema vitu vya uongo imadi nionekane mimi meupoko, kumbe baba yeye ndiyo moto wa kuotea mbali. Bado nampenda mimi, sikuondoka kwa kupenda
kweli,
ila mambo anayotenda mimi hapana, hapana daddy, hapana mami, hapana, hapana, hapana. Sometimes
you lie me, you cheat me, you drive me like a crazy.
Unaludi asubuhi kama ongoza, unaludi umelea kama ongoza, ila umewahi kusema vya uongo imadi nionekane mimi nilopopo, kumbe baba wewe ndiyo moto wa kuotea mbali. Bado nakupenda
mimi,
sikuondoka kwa kupenda
kweli,
ila mambo unayotenda mimi hapana, hapana daddy, hapana mami, hapana, hapana, hapana.
Final.